That everybody may come on board with us.
Ili kwamba kila mtu apate kuja katika upeo pamoja nasi.
That we may see that in chapter 1 it is the revelation of Christ Jesus the Messiah our King.
Ili kwamba tupate kuona ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza ni ufunuo wa Kristo Yesu Masiha mfalme wetu.
And there are big things that came up from there.
Na kuna mambo makubwa kabisa ambayo yalijitokeza kutoka pale.
In the book of Revelation chapter 1 I'm just cutting through.
Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza ni
And he says,
Na anasema,
he says verse 7,
anasema mstari wa saba,
look he is coming with the clouds,
tazama anakuja pamoja na mawingu,
and every eye will see him,
na kila jicho litamuona,
even those who pierced him,
hata wale waliomdunga mkuki,
and all the peoples of the earth will mourn because of him.
Na watu wote wa ulimwengu wataomboleza kwa sababu yake.
So it shall be amen.
Naam ndivyo itakavyokuwa amen.
So he's talking about the second coming of the Messiah to Jerusalem.
Kwa hivyo,
this is not rapture.
Hivyo anazungumza kuhusiana na kuja kwa pili kwa Masiha katika Yerusalemu, huu sio unyakuzi.
Verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God.
Mstari wa 8 anasema Mimi ni Alpha na Omega, asema Bwana Mungu.
Who is?
Aliyeko.
Who was?
Aliyekuwako.
And who is to come? The Almighty.
Na atakaye kuja mwenyezi.
And then he says in verse 11.
Halafu anasema kwenye mstari wa 11.
Which said?
Ambaye ilisema.
Write on a scroll.
Andika kwenye gombo.
What you see.
Yote uyaonayo,
and send it to the seven churches.
Kisha uyapeleke kwa makanisa saba.
To Ephesus.
Kwa Efeso.
To Smyrna.
Kwa Smyrna.
To Pergamum.
Kwa Pergamo.
Thyatira.
Thyatira.
Sardis.
Sardi.
Philadelphia.
Philadelphia.
Laodicea.
Laodicea.
Hallelujah.
Hallelujah.
He's telling him to write a particular, specific message and send to the church, which is you.
Anamwambia ya kwamba aandike ujumbe wa hasana wa kipekee kabisa atume kwa kanisa ambalo ni wewe.
Very powerful.
Ya nguvu kabisa.
Verse 12 he says, I turned around to see the voice that was speaking to me.
Mstari wa 12 anasema ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami.
And when I turned I saw seven golden lampstands.
Nami nilipogeuka nikaona vinara saba vya taa vya dhahabu.
And among the lampstands was someone like a son of man.
Na katikati ya vile vinara vya taa nikaona mtu kama mwana wa Adamu.
Dressed in a robe reaching down to his feet.
Aliyekuwa amevaa joho refu kabisa likifika chini hadi kwenye miguu yake.
With a golden sash around his chest.
Na mkanda wa dhahabu umefungwa kifuani mwake.
His head and his hair were as white as wool, as white as snow.
Kichwa chake na nywele zake.
As white like wool.
Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu.
And as white as snow.
Na nyeupe kama theluji.
And his eyes were blazing fire. They were like blazing fire.
Nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto.
And his feet were like bronze glowing in a furnace.
Na nyayo zake zilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana katika tanuru.
And his voice was like the sound of rushing waters.
Nayo sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi yaendayo kwa kasi.
Verse 17, when I saw him I fell at his feet as though dead.
Mstari wa 17 nilipomuona nilianguka miguuni pake kama aliyekufa.
Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid."
Ndipo akaweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema, "Usiogope."
I am the first and the last.
Mimi ni wa kwanza na wa mwisho.
I am the living one.
Mimi ni yeye aliye hai.
I was dead.
Nilikuwa nimekufa.
And behold, I am alive.
Natazama ni hai tena.
Forever and ever.
Milele na milele.
And I hold the keys of death and hate. Don't fear. I hold those keys.
Nami ni
Hallelujah.
Nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Usiogope. Niko na hizo funguo.
He's saying I have them here.
Anasema niko nazo hapa.
The keys of hate and death.
Funguo za mauti na kuzimu.
So don't panic, I have them here.
Kwa hivyo usiwe na wasiwasi niko nazo hapa.
Let us walk.
Wacha tufanye kazi.
Because I have them here.
Kwa sababu niko nazo hapa.
I can open.
ninaweza kufungua
death and hate,
kuzimu na mauti,
and determine whom I push there,
na kuamua ni nani ambaye nitamsukuma
huko, and lock in there,
na kumfungia huko ndani,
and will never come out,
na kamwe hatawahi kutoka.
Or I can lock it,
ama ninaweza kuifunga,
and determine who should never enter there,
na niamue ni nani ambaye hatawahi kamwe kuingia huko,
and come up here,
na aje huku juu.
That authority is mine,
mamlaka hayo ni yangu.
And there is only one principle that says that,
na kunaye tu mmoja asema hiyo,
he that died for the church.
Yeah, aliyekufia kanisa.
His name is Christ Jesus the Messiah.
Jina lake ni Kristo Yesu Masia.
That is his preserve. That is his mandate.
Hiyo ndio wajibu wake. Hilo ndilo.
Nobody can take away that from him because he went down and shut down death.
Hakuna yeyote ambaye anaweza kumnyang'anya hiyo kwa sababu alienda chini na kufunga kabisa mauti.
And so we said.
Hivyo basi tulisema.
That the Christ Jesus you see,
ya kwamba Kristo Yesu mnayemuona,
come into the Bethlehem manger,
akija katika hori la Bethlehemu,
and the one that now John encounters at glorification,
na yule ambaye sasa Yohana anakutana pamoja naye katika wakati wa kugeuzwa,
the one at the manger comes to argue with the Pharisees,
yeye yule katika hori anakuja kubishana na Mafarisayo,
but the one John sees is standing beside the lampstands, he's the king of the universe,
lakini yule ambaye Yohana anamuona amesimama katika vinara vya taa, na yeye ndiye mfalme wa ulimwengu wote mzima.
And so you can imagine how the Messiah really humbled himself,
hivyo basi mnaweza kuwazia jinsi ambavyo kwa kweli Masia alijinyenyekeza,
to come and die for you,
kuja kufa kwa ajili yenu.
So this is the kind of message you were seeing,
hivyo basi hii ndio aina ya ujumbe tulikuwa tunaona,
whereby I brought it to you,
ambapo sasa niliwaletea,
and told you,
na kuambia,
that the biggest problem of this generation,
ya kwamba shida kubwa kabisa hiki kizazi,
the modernism of this day,
usasa wa majira haya,
the modern age,
kizazi cha kisasa,
is that they have trivialized the Messiah,
ni ya kwamba wamemdunisha kabisa Masia,
that the Messiah that was John, the disciple that was closest to the Messiah when he walked the earth,
ya kwamba Yohana mfuasi ambaye alikuwa karibu sana na Masia alipotembea duniani,
when he meets him in heaven, he fall down as dead.
Wakati anapokutana,
he cannot even stand.
Anapokutana na yeye mbinguni, anaanguka chini kana kwamba amekufa.
The glorified Jesus.
Yesu aliyetukuzwa.
So he collapsed.
Anazirai, alizirai.
When you look at the resurrected Christ.
Ukimtazama Kristo aliyefufuka.
And I gave you that, I spoke with you about that visitation when the Lord visited me.
Nilizungumza pamoja nanyi kuhusiana na mtembeleo huo wakati Bwana aliponitembelea.
When the Messiah himself appeared and the whole room became brighter than the sun.
Wakati
and it's not even the sun kind of light, but brighter than that.
Wakati Masia mwenyewe alikuja katika chumba na hicho chumba chote kikawa na mwangaza mkubwa sana zaidi kuliko hata wajua.
Because the sun is a little reddish, but this was whitish, that type.
Kwa sababu jua ina mwangaza wa wekundu kidogo, lakini hii ilikuwa mwangaza mweupe sana zaidi.
And it's amazing, and the way fire, his eyes were blazing, they were piercing through the glory before he spoke with me.
Na yashangaza kabisa, macho yake yalikuwa yanaangaza moto.
Blazing like fire was blazing, piercing through from his eyes through the glory.
Kana kwamba moto ulikuwa unapita kupita kutoka katika macho yake kupitia kwa utukufu.
And there is so much I've never described.
Na kuna mengi kabisa ambayo sijawahi kuelezea.
And then spoke by voice.
Halafu akazungumza kwa sauti.
And so I understand what John went through.
Hivyo basi ninaelewa kile ambacho Yohana alipitia.
It was very dreadful.
Ilikuwa ya kutisha kabisa.
It was too dreadful.
Ilikuwa ya kutisha sana zaidi.
That vision.
Maono hayo.
So I understand very well why John went down dead.
Hivyo basi ninaelewa vizuri kabisa ni kwa nini Yohana alianguka chini kama aliyekufa.
And I say to you.
Na niliwaambia.
That we need to understand that the Messiah is not our elder brother. He is the Lord. The Lord Almighty.
Ya kwamba tunahitaji kuelewa ya kwamba Masia yeye sio ndugu yetu mkubwa, lakini yeye ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi.
Because he said.
Kwa sababu alisema.
That the Godhead was pleased to bring the fullness of God in him.
Ya kwamba Mungu Baba alipendezwa kabisa kuleta ukamilifu wote wa Mungu ndani yake.
And then we went to the message in chapter 2 and 3.
Halafu tukaenda kwenye ujumbe wa kisura ya pili na ya tatu.
Where we took a sample message.
Mahali ambapo tulipokea tulitukua ujumbe wa mfano.
The message to the church in Laodicea.
Ujumbe kwa kanisa la Laodicea.
And we saw that the Lord says, if you are a lukewarm church, you're neither here nor here. Today you are born again, tomorrow you are fallen. Today you are believing, tomorrow you don't believe. He say, I'll forcefully spew you, spit you out. That's a forceful process. By force, I'll spit you to hell.
Na tukaona ya kwamba Bwana mwenyewe alisema ya kwamba iwapo wewe ni kanisa vuguvugu, hauko hapa wala hauko pale.
Today you are here, tomorrow you are this way. You are neither here nor there.
Hauko hapa wala hauko kule. Hivyo basi akasema,
today you are hot, tomorrow you are cold.
Leo hiwe uko moto, kesho uko baridi.
Today you are born again, tomorrow you are not believing.
Leo hiwe umeokoka, kesho uamini.
He said,
alisema,
I'll spit you out.
Ya kwamba nitakutema nje.
Another version say, I'll spew you out.
Na tafsiri zingine zinasema ya kwamba nitakutapika.
And we saw that in Dutch, in German, they say, I'll vomit you out.
Na tuliona ya kwamba katika Kijerumani wanasema ya kwamba nitakutapika nje.
And when you go to the dictionary to understand the definition, the meaning of the word spew out, spit out, vomit out, they tell you it's a forceful process. By force, eject you out. And pour you such that you cannot be retrieved. You cannot collect vomit or from the soil.
Basi,
it is gone.
Hivyo basi, tukaenda kwenye kamusi.
Forever.
Tukaenda kwenye kamusi ili kwamba kupata kujua maana ya kutapika, kutema. Hivyo basi, tukaona ya kwamba anasema ya kwamba ni ile tukio ambalo unatoa nje kwa nguvu kabisa.
Bwana atatumia nguvu. The Lord will use force to eject you into hell.
Bwana atatumia nguvu kukusukuma, kukupeleka jehanamu.
When he said, I will spit you out.
Anaposema ya kwamba nitakutema nje.
Then I say to you.
Hivyo nikawaambia.
That is a serious statement from Jesus.
Ya kwamba hiyo ni kauli ya nguvu kabisa kumaanisha kutoka kwa Yesu.
We cannot take that for granted for a generation, for a people that want to see eternity inside glory.
Hatuwezi kuichukulia hiyo kimzaha kabisa kwa kizazi, kwa watu ambao wanataka kuona umilele ndani ya utukufu.
And I said, then can we define what a lukewarm church is that the Lord resents so much?
Hivyo basi nikasema kwamba je, tunaweza kuelezea kanisa vuguvugu ambalo Bwana analichukia sana.
What is the lukewarm church?
Je, kanisa vuguvugu ni nini?
And we saw that she's a church that is apostate.
Na tuliona ya kwamba ni kanisa ambayo ameanguka.
Today she believes, tomorrow she does not.
Leo hii anaamini, kesho haamini.
Today she's born again, tomorrow she's not.
Leo ameokoka, kesho hajaokoka.
This generation.
Kizazi hiki.
You have really been helped.
Kwa kweli mmesaidiwa.
Because when the Lord sent us to you, the two prophets.
Kwa sababu wakati Bwana alipotutuma kwenu manabii wawili,
it was not meant to be literally teaching you, to spoon feed you.
Haikuwa kuwalisha, kuwafundisha.
No.
Hapana.
We're just meant to come and announce and go.
Tulikuwa tuje tu kutangaza na tuende.
But because of what is at stake.
Lakini kwa sababu ya kile ambacho kimeenda mrama.
Because of the glory of the Messiah.
Kwa sababu ya utukufu wa Masia.
Because of the modernism and the apostasy that has eaten so much into the generation.
Kwa sababu ya mwanguko wa imani na ule uovu ambao umeingia kabisa katika kizazi.
Then the Lord has now put us in this mode where we are prophesying to you and also literally teaching you the word. Literally teaching, opening scripture, lining up with scripture, and directing you. You are the most blessed generation. You should be headed to heaven.
Ambapo sasa Bwana ametuweka katika hali hii. Ambapo sasa tunatoa unabii. Halafu pia.
And the prophecies we are prophesying are monumental, like coronavirus. So you would wonder again, they are teaching again. After giving such a prophecy, they are again teaching.
Hivyo basi na
they're again mixing with us here, helping to sort it out with us.
Na hata unabii ambazo wanapeana ni unabii ambazo ni kubwa kubwa ajabu kabisa, kama vile virusi vya corona. Hivyo basi utauliza, je, tena wanafundisha baada ya kutoa unabii mkubwa sana namna hii?
They come and mix with us here again to sort it out for us.
Wanakuja kuchanganyisha pamoja nasi hapa ili tena kupata kuisuluhisha.
They would have done the way they did it in the days of old.
Wangeifanya tu kama vile walifanya katika siku za kale.
To come and announce the prophecy and walk away.
Kuja kutangaza unabii halafu waende zao.
And in Kenya there is a word called shauri yako.
Halafu Kenya kuna neno ambalo linaitwa shauri yako.
That is up to you now. If you want to enter, prepare. If you don't want to enter, it's okay.
Hiyo ni shauri yako sasa. Kama unataka kuingia, jiandae. Kama utaki, basi shauri yako.
But you see, the Lord has now brought us in this mode where we walk with you step by step deep into the night.
Lakini sasa unaona kwamba
waiting for the other side of the earth to be in the right time and this side balancing and then begin to walk with you in the scripture.
Unaona sasa Bwana ametuleta katika upande huu, katika hali hii ambapo sasa tunawafundisha. Tukingoja upande ule uwe mchana na upande huu sasa upate kuwa namna hii, kuanza kutembea pamoja
nami. Okay, may I say the other side of the earth to be in a certain time zone and the other side also, and then balancing the two and teaching deep into the night, East African time.
katika tukingoja ule upande mwingine upate kuwa katika upande mwingine wa dunia. Tukingoja ule upande mwingine wa dunia. Tupate kungoja upande ule mwingine wa dunia, upate kuwa katika majira ambayo ni sawa, nyakati ambazo ni sawa, na pia huu upande mwingine wa dunia, upate kuwa katika nyakati ambazo
so
ni sawa.
So we were looking at the lukewarm church.
Hivyo basi tulikuwa tunaangazia kanisa vuguvugu.
The danger.
Hatari.
The church that is very repulsive to the Lord, he does not want to see her.
Kanisa ambalo Bwana analichukia sana, hataki kuliona.
And he says she misrepresents him.
Na anasema kwamba wanamwakilisha vibaya.
And the Lord says you'd rather be cold than to be lukewarm.
Na Bwana anasema kwamba ni afadhali uwe baridi kuliko kuwa vuguvugu.
You'd rather be hot or cold.
Ni afadhali uwe moto ama baridi.
And we saw that the prosperity of Laodicea affected their Christianity.
Na tukaona ya kwamba ufanisi wa Laodikia waliathiri kabisa kabisa Ukristo wao.
It affected their salvation.
Iliathiri kabisa wokovu wao.
And we see that this generation too, there is no generation where prosperity has been so high like this one.
Na tunaona ya kwamba katika kizazi hiki pia hakuna mahali ambapo ufanisi umekuwa mkubwa sana kabisa kama vile kizazi.
Okay, may I say there is no generation at which prosperity has been so high like this one. Cell phones, internet, what? Like this one.
Hakuna kizazi ambacho ufanisi na ukule kuendeleza kumekuwa kwa juu kabisa kabisa kama vile hiki. Simu na pia teknolojia na kila kitu.
Internet, bundles, what?
Mitandao ya internet.
Everybody literally can access this teaching from any part of the earth just buying bundles. You don't need someone to come and wire for you 200 miles of what?
Kimsingi unaweza kuona kwamba kunazo bundles.
And access.
Bundles tu unaweza kupata ujumbe huu moja kwa moja. Hauhitaji mtu kuja kukuunganishia mawaya maili 200 hivi
ama. And then we have seen that advancement in life has actually affected the Christian salvation of this age.
Halafu tunaona ya kwamba sasa katika kuendeleza huko kwa maisha imeathiri kabisa Wakristo wa majira haya.
It has affected the Christianity of today.
Imeathiri kabisa Ukristo wa leo hii.
And that is what we were looking at, the lukewarm church and how the world has blended into her salvation.
Na hicho ndicho tulikuwa tunaangazia kanisa vuguvugu na jinsi ambavyo ulimwengu dunia umeingia na kuchanganya katika wokovu wake.
And then I said, how then can we look at now the church that is ablaze? That is ablaze, on fire ablaze.
Nikasema kwamba je tunaweza kuangazia kanisa ambalo linawaka moto.
And that's why we were looking at some of the extinguishers of fire in the book of Malachi chapter 1.
Hivyo basi ndio sababu tulikuwa tunaangazia baadhi ya vitu vinavyozimisha moto katika kitabu cha Malaki sura ya kwanza.
I encourage you, blessed people.
Ninawahimiza watu wabarikiwa.
There is a daily bread that goes on here after these teachings. The next day there is the evening daily bread, very hot. Make sure you tune in, don't miss it.
Kuna mkate wa kila siku jioni ambao huwa unaendelea baada ya mafundisho haya kila jioni. Hivyo basi hakikisha ya kwamba hauikosi kabisa kabisa.
Because in there also the Lord brings out quite a lot in this same conversation.
Kwa sababu mle ndani pia Bwana anayaleta mengi kabisa kabisa katika mazungumzo haya moja.
The church that I saw enter into the kingdom of God.
Kanisa ambalo niliona likiingia katika ufalme wa Mungu.
Defining the church that is the rapture church.
Nikielezea kanisa ambalo ni kanisa la unyakuzi.
And we saw in Malachi that the Lord is speaking to Israel. He said, I love you. But they said, they are contesting him. How do you love us?
Hivyo basi tukaona ya kwamba kwenye kitabu cha Malachi, Bwana anaipenda sana Israeli. Lakini wanapinga na kusema ya kwamba je, ni vipi ambavyo unatupenda?
And the Lord says, okay, if you give me time, I will explain.
Na Bwana anasema ya kwamba ni sawa. Ikiwa mtanipatia wakati, basi nitaelezea.
And then he explains. And says, wasn't Esau your brother?
Halafu anaelezea na kusema kwamba je, Esau si alikuwa ndugu yako?
Didn't I choose you, Jacob, and for Esau I devastated him?
Je, si nilikuchagua wewe Yakobo, bali kwa Esau nikamchukia?
Didn't I love you, Jacob, and Esau I said I hate?
Je, si kukupenda wewe Yakobo, nami nikasema kwamba kwa Esau ninamchukia?
And so he tells him that it's an election of God.
Hivyo basi anakuambia kwamba ni uteuzi wa Mungu.
He tells them it's an election of God that makes him love Israel.
Anawaambia kwamba ni uteuzi wa Mungu ambao unamfanya apate kumpenda Israeli.
And I said the same thing we saw in the book of Ephesians chapter 1, 4 and 5.
Na nilisema kwamba jambo sawia pia tuliona kwenye kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa 4 na 5.
You can read it all through from chapter 1 verse 4 all the way.
Unaweza kusoma kuanzia sura ya kwanza mstari wa 4 kote kote.
And he says,
na anasema
that before the creation of the world,
ya kwamba kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu,
God already elected you that are born again.
Bwana tayari aliwateua ninyi ambao mmeokoka.
Before the creation of the foundation of the earth,
kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia,
He already predicted, He already prepared Christ to be slain, to be slaughtered, to build the foundation for your redemption.
Tayari alimchagua, tayari alimuandaa Kristo apate kuchinjwa, ili kwamba kwa ajili ya ukombozi wako.
The foundation of your redemption.
Uko msingi wa ukombozi wako.
And that election goes all the way into the new earth, and the new heaven, and the new Jerusalem. So it is a citizenry of God, to be a citizen of God, a citizen of the kingdom of God.
Na uteuzi huu unaendelea kote kote hadi katika mbingu mpya na dunia mpya na Yerusalemu mpya. Hivyo basi ni uteuzi kwa ajili ya uraia wa Mungu.
And then we saw.
Hivyo basi tukaona.
We saw from the book of Hebrews 12:11 that mankind always likes the gospel that is itching to the flesh. They accumulate unto themselves. If you go to 2 Timothy chapter 4 also, we looked at quite a few scriptures. Proverbs chapter 3, 10, 11. We looked at many scriptures. 2 Timothy 1, 9, 10. 2 Timothy 4, 3, 5.
Tuliangazia maandiko kadha wa kadha tukaona ya kwamba ni uteuzi wa Mungu. Tuliangazia kitabu kama vile
2 Timothy chapter 1 9 and 5, 9 and 10.
Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 9 na wa 10.
2 Timothy 4 3 and 5.
Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi 5.
The book of Proverbs chapter 3 11 and 12.
Kitabu cha Mithali sura ya 3 11 na 12.
Hebrews chapter 12 verse 11.
Waebrania sura ya 12 mstari wa 11.
I brought it to you.
Niliwaletea.
They will reject, the Bible says, they would reject the sound doctrine, the gospel that rebukes sin, they would reject.
Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ile injili ambayo inakemea dhambi, wataikataa kabisa.
The sound doctrine they would reject.
Ile mafundisho ya kweli wataikataa.
When you come and preach repentance and holiness and you are very strict and you are rebuking sexual sin.
Unapokuja kuhubiri toba na utakatifu na wewe ni mkali kabisa unakemea dhambi ya usherati.
You are rebuking homosexuality that you see all over your nation. And everywhere globally.
Unakemea ushoga ambao unaona kote kote kwenye mataifa yenu na kote kote ulimwenguni kote mzima.
That if you don't repent from it, you will go to hell.
Ya kwamba iwapo hamtatubu kutoka kwa hiyo mtenda jehanamu.
If you come rebuking the abortions you see global, I don't know how many millions of murders in terms of abortion take place globally.
Ukikuja,
millions and millions of children are killed.
Ukikuja na kukemea ule kwa vya mimba ambako unaona inaendelea katika mamilioni kabisa kote kote ulimwenguni.
If you come rebuking the false prophets you see in America and all over the world and Kenya, liars in the church making money, they will not like you.
Ukikuja na kuwakemea wale manabii wa uongo, mitume wa uongo ambao unaona kote kote ulimwenguni, Marekani, Kenya, kote kote.
Calling for money, 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 the gospel of money.
Wakiitisha pesa, 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 injili ya pesa.
They will not like you when you begin to rebuke sin like that. The sound doctrine they will not like. So they will accumulate for themselves a gospel, preachers preaching a gospel that is itching to the ears and the flesh, meaning evangelio de carne.
Basi hawata kupenda kabisa ukija na kuwaletea ujumbe wa namna hiyo ambao unakemea dhambi kabisa.
The gospel of repentance and holiness.
Injili ya toba na utakatifu.
It's piercing like a sword and cutting to the bone marrow.
Inakata kabisa kama upanga na
the word is like a sword.
Neno ni kama upanga.
So they don't like that sound doctrine.
Hivyo basi hawapendi kabisa mafundisho hayo ya kweli.
And that's why Israel began to fight Jehovah. They contest him. He says this, they say this. He says it, they say this. In Malachi chapter 1.
Ndio sababu Israeli wakaanza kubishana na Yehova. Anasema hii, wanasema hii. Anasema hii, anasema hii. Kwenye kitabu
cha Malachi. And I say that when you look at the life of the Christian today, the way they are rebellious, you tell them be holy, they dress like this. Don't dress like the world, they dress like the world. They are literally contesting God. They're in the same place Israel was.
Nikasema kwamba ukiangalia maisha wa Kristo leo hii kimsingi wanafanya vivyo hivyo. Unawaambia kwamba valieni takatifu, wanavalia ile ambayo sio takatifu. Unawaambia nendeni katika uhaki, wanafanya vitu ambavyo ni vya ulimwengu. Kimsingi wanapingana na kubishana na Mungu jinsi ambavyo Israeli walibishana na Mungu.
And so this message on the church in Laodicea became so huge.
Hivyo basi ujumbe huu kuhusiana na ujumbe kwa Laodikia ilifanyika kubwa kabisa.
And then I brought you the book of Acts chapter 4 now to present for you a picture, a painting of the church ablaze, the church on fire.
Halafu sasa nikawaletea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ili kwamba kuadhihirisha taswira la kanisa lililo na moto.
The church ablaze.
Kanisa ambalo linawaka.
The church on fire.
Kanisa la moto.
So turn with me right there, blessed people.
Hivyo basi geuka pamoja nami moja kwa moja pale watu wabarikiwa.
Again.
Tena.
To the book of Acts chapter 4 so we may catch up.
Kwenye kitabu cha Matendo sura ya 4.
Before I bring you the message of today.
Kabla niwaletee ujumbe wa leo.
Just to recap your memories, to rekindle your memories together.
Ili kwamba kukumbusha tu mawazo yenu tena.
And then now we move on.
Halafu sasa tupate kuendelea.
Hallelujah.
Hallelujah.
Again, the book of Acts chapter 4.
Tena kitabu cha Matendo sura ya 4.
Acts chapter 4.
Matendo Mitume sura ya 4.
Once you are there.
Mara tu mmefika pale.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amina.
So we can begin from verse 1 again.
Tunaweza kuanzia mstari wa kwanza tena.
Because I know this is a global Bible study running all the way from Finland to New Zealand.
Kwa sababu najua ya kwamba haya ni mafundisho yote kabisa ulimwengu wote mzima wa Biblia ambayo inaenda kote kote kutoka Finland hadi New Zealand.
Running all the way from Bhutan all the way to Japan and all the way to the west coast of USA and the islands of that side.
Ikienda kote kote hadi kutoka kule Bhutan kule South Korea hadi kule Japan hadi kule west coast kule Marekani.
And running from Japan, crossing the earth all the way to the west coast of America and the islands down that way.
Na ikivuka kabisa kutoka Japan kote kote hadi kule west coast ya Marekani hadi kule katika visiwa kule chini.
So let us go to the book of Acts chapter 4.
Hivyo wacha tuende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4.
And define to you the church ablaze.
Na nipate kuelezea kanisa ambalo linawaka moto.
And define to you the church I saw being taken up in the rapture.
Halafu nipate kuelezea kanisa ambalo nililiona likichukuliwa juu katika unyakuzi.
The glorious church.
Kanisa la utukufu.
The rapture church.
Kanisa la unyakuzi.
Her character and identity.
Tabia yake na kitambulisho chake.
And he says.
Anasema.
The priests and the captain of the temple guard.
Makuhani mkuu wa walinzi wa hekalo.
The priests and the captain of the temple guard.
Makuhani pamoja na mkuu wa walinzi wa hekaluni.
And the Sadducees came up to Peter and John.
Na masadukayo wakawajia Petro na Yohana.
While they were speaking to the people.
Wakiwa wanazungumza na watu.
They were greatly disturbed.
Walikuwa wamesumbuka sana vikali.
Because the apostles were teaching the people.
Kwa sababu hao mitume walikuwa wanafundisha watu.
And proclaiming in Jesus the resurrection of the dead.
Na kutangaza ndani ya Yesu Kristo ufufuo wa wafu.
So you understand why they were disturbed.
Hivyo basi unaelewa kwa nini walisumbukana.
Because.
Kwa sababu.
They were trying to say that Jesus died and is finished.
Walikuwa wanajaribu kusema ya kwamba Yesu alikufa na ikaisha hivyo.
And then they find Peter and John teaching a multitude that Jesus and assigning, consigning the authority of resurrection of the dead to Jesus.
Halafu wakampata Petro na Yohana wakifundisha umati wa watu na kisha kumpatia ule ufufuo wa wafu Yesu Kristo.
You know when the devil realizes that there is somebody giving hope to people, hope of glory, hope of the kingdom of God. You can imagine how the devil becomes very angry. Very angry, he's disturbed. They say, disturbed.
Unajua wakati ambapo unagundua ya kwamba, shetani anapogundua ya kwamba, kunaye mtu ambaye anapatia watu tumaini la Yesu, tumaini la Mungu Baba. Hivyo basi anasumbuka.
Nilisema tumaini la ufalme wa mbinguni, but that's all right. Giving people the hope of heaven, the devil is disturbed. Why? Because the devil always wants to lie to you that he may enter hell with you. He knows that his time is limited.
Akipatia watu tumaini la mbinguni. Hivyo basi shetani anasumbukana kabisa
kabisa. Hapana, shetani hapatii watu tumaini ya mbinguni, tafadhali. Can you just translate well?
Ukipata shetani akipata mtu ambaye anawapatia watu tumaini la kuingia katika ufalme wa mbinguni, shetani anasumbukana kabisa kabisa kwa sababu anajua vyema kabisa yake kuhusiana naye imeisha kabisa kabisa kwa sababu watu hao wataingia mbinguni.
And he says here.
Na anasema hapa.
They were very disturbed, greatly disturbed.
Walisumbukana sana vikubwa.
Verse 3.
Mstari wa tatu.
Of the book of Acts chapter 4.
Kitabu cha Matendo sura ya 4.
They arrested Peter and seized Peter and John. They arrested them and seized them.
Waliwashika Petro na Yohana na kuwakamata na kuwaweka gerezani.
And because it was evening, they put them in jail until the next day.
Na kwa sababu ilikuwa jioni, wakaweka gerezani mpaka siku iliyofuata.
But many who heard the message believed, and the number of men grew up to about 5,000.
Lakini wengi wale waliosikia lile neno waliamini, idadi yao ilikuwa yapata wanaume 5,000.
So the number grew to 5,000.
Kwa hivyo idadi iliongezeka hadi 5,000.
You understand why the devil was very disturbed.
Mnaelewa ni kwa nini shetani alisumbukana kabisa.
And this becomes the most critical moment of the gospel. This one here.
Na hii inafanyika wakati ulionyeti kabisa wa injili hii hapa.
Let us read that you may see how critical this moment is for the gospel, for the church, for you.
Wacha tusome ili kwamba mpate kuona jinsi ambavyo wakati huu ni nyeti kabisa kwa ajili ya injili, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yenu. Mstari wa 5.
The next day the rulers, the elders and the teachers of the law met in Jerusalem.
Siku ya pili yake viongozi wa Kiyahudi, wazee na waandishi wa sheria wakakusanyika Yerusalemu.
That is the Jerusalem Council.
Hilo ni baraza la Yerusalemu.
That is now the Supreme Court.
Hiyo sasa ni mahakama makuu.
That is the highest court.
Hiyo ndio mahakama makuu kabisa.
Only next to the court in Rome.
Ambayo inafuata tu ile koti ya Rua Rumi.
Only the one in Rome is bigger because it gives a bit of instruction here.
Ile iliyo katika Kirumi ni kubwa tu kwa sababu inapeana maagizo na maelekezo hapa.
But this is the Supreme Court in Israel, in Jerusalem, that is seated with 70 of them, the professors of law, the teachers of law. They are all seated there, cross their legs, and they are all wearing the long gowns, and they are now going to preside over this proceeding.
Lakini hii hapa ndio kubwa kabisa katika Israeli, katika Yerusalemu.
Again I say, this is the Supreme Court.
Hii ndio mahakama makuu ambayo ni kubwa kabisa katika Israeli, katika Yerusalemu, kwa sababu hapa unawapata maprofesa wa sheria, unapata waandishi wa sheria, unawapata wale makuhani, kwa sababu hawa ndio ambao wanapeana sheria, wanapeana mahakama na hukumu.
And tonight's service is a long service because I want to cover ground.
Na ibada usiku wa leo ni ibada ndefu kabisa.
And you find that the Sadducees are here.
Unapata kwamba Masadukayo wako hapa.
And you know the Sadducees never believed in anything spirit. Now, whether good spirit or bad spirit, Holy Spirit or not, they don't want to hear anything they cannot explain.
Na unajua kwamba Masadukayo kamwe kabisa hawakuamini chochote ambacho kinahusiana na roho, awe ni roho mtakatifu, hawaamini kwa lolote ambalo hawawezi kuelezea.
And this is the same Supreme Court.
Na hii ndio mahakama makuu ile ile.
That presided over the judgment of Jesus Christ, my Lord and your Lord.
Ambao ndio walikuwa wasimamizi ambao waliamua kuhukumiwa kwa Kristo Yesu ambaye ni Bwana wenu na pia Bwana wangu.
They are the ones that sentenced him to death and handed him over to the Roman governor.
Hao ndio walimhukumu kwa kifo na pia wakampeana kwa utawala wa Kirumi.
So it's a dreadful thing to appear before them in this same kind of issue like Peter has and John.
Hivyo basi ni swala ambalo ni la kutisha kabisa kwenda mbele zao katika tukio hili hili kama vile Petro na Yohana walivyo navyo.
The next day the rulers and the elders and the teachers of the law of Jerusalem met. They met in Jerusalem.
Siku ya pili, viongozi wa Kiyahudi, wazee, pamoja na walimu wa sheria, wakakusanyika Yerusalemu.
Annas, the high priest,
Anasi, kuhani mkuu,
was there.
Alikuwepo.
And so was Caiaphas.
Pamoja na Kayafa.
John.
Yohana.
Alexander.
Alexander.
And the other men of the high priest's family.
Na wengi wa jamaa ya kuhani mkuu.
They had Peter and John brought before them.
Wakisha kuwasimamisha Petro na Yohana mbele zao.
And began to question them, interrogate them.
Na kuanza kuwauliza na kuwachunguza.
By what power or what name did you do this?
Ni kwa nguvu gani au kwa jina la nani mmefanya jambo hili?
I took you through the book of Acts chapter 3.
Niliwapitisha kwenye kitabu cha Matendo sura ya 3.
And you saw for yourselves.
Na mlijionea wenyewe.
How Peter and John were going for the evening service in the temple.
Jinsi ambavyo Petro na Yohana walikuwa wanaenda katika ibada ya jioni katika hekalu.
And there is a cripple that used to be carried by his people and put at the gate of the temple, the door of the temple, the gate, so that when people enter, he was begging there for alms, for offerings. He was begging there.
Na kunaye kiwete ambaye alikuwa anabebwa na watu wake halafu analetwa pale katika lango la hekalo ili kwamba apate kuomba pale msaada.
And so as people passed they would toss coins to him.
Hivyo basi wakati watu walipokuwa wanapita wangemtupia sarafu pesa.
And so when Peter and John came he looked at them begging.
Hivyo basi
he was begging them for help for coins.
Hivyo basi wakati Petro na Yohana walipokuja akawaangalia alikuwa anawaomba msaada pesa.
And then Peter and John came to him and then Peter spoke up. And told him focus on me now. Pay attention to my eyes now. Look straight into my eyes.
Halafu Petro na Yohana wakamjia. Petro akamwambia ya kwamba sasa makinika niangalie macho kwa macho.
Look at our eyes.
Angalia macho yetu.
And when he paid attention, thinking they were going to give him some coin.
Na wakati alipomakinika akifikiria kwamba watampatia pesa kidogo.
They said, "Gold, diamond, and silver have I not."
Wakasema kwamba fedha na dhahabu sina.
But that which I have, Christ Jesus the Lord, I give unto you. Rise up and walk.
Lakini yule nilienaye.
Get up and walk.
Lakini yule nilienaye, Kristo Yesu aliye Bwana, ninakupatia. Simama upate kutembea.
And they helped him like this and he got up and every joint, every nerve, every muscle, every bone was fixed, even the brain. He began to walk and run.
Na alafu wakamsaidia, alafu kila mfupa, kila neva, kila kiungo, hata ubongo, hata mifupa, ikaunganishwa, alafu akaanza kutembea hata kukimbia.
Instantly.
Mara moja.
Began to walk instant.
Akaanza kutembea mara moja.
Amazing.
Yashangaza.
And then after that.
Alafu baada ya hiyo.
Then they went to the temple, and many people knew this beggar. They came out in thousands.
Halafu wakaenda katika, wakaingia katika hekalu, na watu wengi kabisa kabisa walimjua
huyu. They knew this cripple.
Walimjua huyu kiwete.
And they were shocked he was walking.
Na wakashtuka kabisa kwamba alikuwa anatembea.
And he was holding on to Peter and John.
Na alikuwa amemshikilia Petro pamoja na Yohana.
Then Peter stands up and addresses them.
Halafu Petro anasimama na kuwahutubia.
And he says mighty words.
Na kusema maneno makubwa kabisa.
If you look at chapter 3,
ukiangalia sura ya tatu,
Peter spoke mighty words to them.
Petro aliwaambia maneno makubwa kabisa.
And then many people, he preached the gospel to them.
Halafu watu wengi kabisa akawahubiria injili.
He told them, you disowned the holy and the righteous one.
Akasema Petro akawaambia ya kwamba ninyi mlimkataa yeye ambaye ni mtakatifu na mwenye haki.
That a murderer may be released to you.
Ya kwamba mtu muuaji apate kupewa kwenu.
You killed the author of life.
Hivyo mkamuua yeye aliye chanzo cha uzima.
So those are
people. Imetendeka namna gani? Huyu anatembea kwa namna gani?
So when they were busy leading people to Jesus, preaching the gospel, that is when the leaders came out of the temple. Those, the Sadducees, the writers of the law, the scribes, they came out plus the temple guard and their commander.
Hivyo basi wakati ambapo walikuwa wanashughulika kabisa wakiwaongoza watu kwa Bwana, wakihubiri injili. Huo ndio wakati ambapo sasa wale Masadukayo, wakuhani, wale walimu wa sheria, walimu wa neno wakajitokeza kabisa pamoja na walinzi wakaja kwao.
And so when you see Caiaphas, these are people that presided over the judgment of the Lord Jesus to condemn Jesus to death. These were the same team.
Hivyo basi ukiona watu kama vile Kayafa, hawa ndio watu wale wale ambao walitekeleza na kuendeleza hukumu.
Just a few months ago they did it to Jesus.
Miezi kadhaa tu iliyopita michache walimfanyia Yesu.
And they have now assembled.
Na sasa wamekusanyika.
The Supreme Court of Jerusalem.
Mahakama makuu ya Yerusalemu.
And they are asking.
Na wanauliza.
By what power?
Ni kwa nguvu gani?
Or what name?
Ama kwa jina la nani?
Did you use?
Ulitumia.
To do this.
Kufanya hivi.
And you can tell the name they don't want.
Na mnaweza kutambua jina ambalo hawataki.
The name they don't want to hear.
Jina ambalo hawataki kusikia.
And today I want to get very deep.
Na leo hii ninataka kwenda kwa vilindi kabisa.
That you may also understand why don't they want to hear that name.
Ili kwamba pia mpate kuelewa jeni kwa nini hawataki kusikia hilo jina.
And so.
Kwa hivyo,
that is when they arrested Peter. That's what we are reading here.
Hapo ndipo
Peter
sasa,
and John.
Hapo ndipo sasa wakamshika Petro na Yohana.
So they asked, by what power, by what name, by what power and name did you do this?
Hivyo wakauliza, je, ni kwa nguvu gani au kwa jina la nani mmefanya jambo hili?
Then Peter, filled with fire,
ndipo Petro akiwa amejaa moto,
Peter filled with the Holy Spirit,
Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu.
I'm saying fire,
ninasema moto,
because I'm trying to deliberately bring it to you that it's the Holy Spirit that brings fire to the church.
Kwa sababu kimakusudi ninajaribu kuwadhihirisha ya kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye analeta moto kwa kanisa.
Then Peter, filled with the Holy Spirit,
Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu,
stepped forward and said to them,
akakanyaga mbele akawaambia,
rulers,
watawala,
and elders of the people,
na wazee wa watu,
meaning I recognize that you are the rulers and the elders of the people,
kumaanisha kwamba ninatambua ya kwamba ninyi ni watawala pamoja na wazee wa watu.
If we are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple,
kama leo hii tumeitwa kuhojiwa kwa habari ya mambo mema aliyotendewa yule kiwete,
kuwajibika kwa ajili ya kiwete yule ambao tumeinua hapa,
kuwajibika kwa ajili ya yule kiwete ambaye tumeinua hapa.
If we are being called to account for an act of kindness shown to a cripple,
kama tumeitwa leo hii kuwajibika hapa kwa ajili ya lile tendo jema ambalo ameonyeshwa kiwete,
and I asked how he was healed,
na kuulizwa jinsi alivyoponywa,
then know this, you and all the people of Israel today,
basi jueni hii ninyi pamoja na watu wote wa Israeli leo hii.
No, this is the same Supreme Court that sentenced Jesus to death. The same one is this one.
Hii ndio mahakama ile ile makuu ambayo ilimhukumu Yesu.
The dreaded one.
Ile ya kutisha kabisa.
That crucified Jesus.
Ambayo ilimsulubisha Yesu.
That passed a death sentence to him and gave him the Roman governor.
Ambayo ilipitisha hukumu ya kifo halafu akampeana kwa utawala wa Kirumi.
And you see now the church on fire.
Halafu sasa unaona kanisa lililo na moto.
That the moment he is eaten up by fire,
ya kwamba mara tu wakati wanapokulwa na moto,
he steps forward,
anakanyaga mbele,
and all things about personal danger,
na vitu vyote kuhusiana na hatari ya kibinafsi,
or personal comfort,
ama ustarehe za kibinafsi,
he throws them aside,
anaitupa kando kabisa,
and remember,
na kumbuka,
they have just come from jail,
wametoka tu kwenye gereza,
they were locked in, they were removed from jail to come and stand before these people. Jail is still smelling, they have just come from jail,
wametoka tu kwenye gereza, walikuwa wamefungiwa kwenye gereza, bado wananuka gereza.
This court could decide that they are going to be hanged.
Mahakama ingeamua ya kwamba
inaweza
kaamua ya kwamba wanaweza kuuawa,
that they should be hung,
ya kwamba wapate kuuawa,
kunyongwa. Okay, I don't have time, I need to focus on the world here today,
ya kwamba wapate kunyongwa.
So, and yet, when Peter is consumed with fire, the church on fire does not consider danger. She has a burden of the gospel. The burden of the Lord has been downloaded in her heart. She's breathing fire. She's bottled up. She wants to have her say.
Wakati ambapo sasa Petro ametekwa kabisa kabisa na kukulwa na moto, yeye hajali kabisa kuhusiana na hatari ya kibinafsi. Yeye amechemka kabisa. Yeye pia anataka kuwa na usemi wake. Anataka kuongea.
If we are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple,
kama leo hii tumeitwa ili kuwajibika kwa ajili ya ile tendo jema ambalo ameonyesha huyu kiwete,
and I asked how he was healed,
na tunauliza jinsi alivyoponywa,
then you know this, you leaders and all the people of Israel,
basi ninyi jueni hii, ninyi viongozi pamoja na watu wote wa Israeli,
it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you people crucified, you people crucified. He turned the case and he accused the Supreme Court. He turned it around and he laid a case on them for crucifying Jesus.
Ya kwamba ni kwa ajili ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi wote mlimsulubisha, aligeuza kabisa hiyo kesi.
It is you who crucified him. It is by the mighty name of Jesus Christ of Nazareth that you people here crucified, the one you killed. It is by that name that this man is now standing here.